Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngiphinde ngithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena siphinde simbonge kuNkulunkulu umlaleli ke eseqhubeka njalo nokusibusisa ke ngezwi lakhe. Ngakho ke nathi ke kubalulekile umlaleli ukuthi ke silthathe izwi lakhe siligcine enhlizweni zethu. Silenze ngokunjalo mlaleli. Ake sichubeke ke sibonisane ke ngezwi lenkosi kuse unyaka 2025. Sifunde lapha incwadi ka Prophet Isaiah chapter 43 bese sicala ukufunda lapha ke evesini lika 18 sogcina evesini lika 19. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Bekane ngiyakwenza okusha kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlonga sibi. Mlaleli, inkinga esibhekana nayo sisengabantwana bakaNkulunkulu. Sibanjwa ukuthi sikhumbula ngezinto zakudala mlaleli. Abanye bethu mlaleli sisitakile empilweni ngenxa yokuba sisaphambelele kule zinto zakudala. Wangenza so, ngakho ke nami ke ngeke phinde ngikuthethelele. Sisaphambelele kulezo zinto zakudala ezakuhlula mlaleli, ngakho ke namanje usalwela mlaleli ukubambelela kuzo uqabanga ukuthi uzophumelela. Alutho mlaleli, njengalokhu ungaphumelelanga kunyaka owendlule ulokubambelele kuzona, nakulo nyaka omusha unyaka 2025 usabambelele kuzona futhi. Cha mlaleli, ngakho ke kumele ukudedele konke lokho ukuthi ayi ngiyengazama ngamandla ami onke ukubambelela kulezi zinto zakudala. Kulamagqubu ngizama ngawo onke amandla ami nokuziphindisela kulabo abangenza okubi. Namanje futhi ngifuna ukuba prove wrong ukuthi mina ngumuntu onjani. Le ndaba zokuprove wrong lezi mlalele yizo futhi ezisenza ukuthi ke sibe nengcindezi. Akudingeki ukuthi uprove, akudingeki futhi ukuthi uprove omunye umuntu wrong. Njengalokho ekuthatha onjalo kwamkela mlalele, kepha wena ngithi uyazazi ukuthi ukubani. Shiya kunjalo kuye yena, akubuke ngendlela akubuka ngayo, kepha wena uyazazi ukuthi ungubani. Ayi, ngaze ngakhumbula uGideon elithi izwi lenkosi, yafika ingilozi yenkosi yathi sawubona qhawe elinamandla. Wamangala uGideon ukuthi ke usho kanjani ukuthi ngiqhawe elinamandla ngenxa ukuthi i-background yami nami ngubumina ayikho into ephumelelayo. Kepha uNkulunkulu akazange ambuke njengabanye abantu bembuka. UNkulunkulu akazange ambuke njengaye yena azibuka mlaleli. Ngakho ke namhlanje kunyaka 2025 akawuyeki ukuzibuka mlaleli ngendlela abantu bakubuka ngayo, ngenxa yokuthi yazi kwesinye isikhathi noma abantu bayixoxele behleke usucabanga ukuthi bakhuluma ngawe, usuyanyukubala nithini. Noma uthola abantu beyikhulumela beyixoxela, uma usufika wena bethula bese uyaqala kusho ngamagama enikhuluma ngami mlaleli. Akawuyeke umuntu enjalo. Akawuzibuke ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo kulo nyaka ka-2025. Ubone ukuthi ange ungephumeleli yini na. Ngoba ngithi kuwe, izinto zakudala mlaleli yizona ezisibambayo singaphumeleli. Yizona futhi ezisifakela nezife, ngenxa ukuthi ke uzindla ngalabo abantu ebebahleka uma uvela wena. Uzidle ngalabo bantu obebethula uma wena ufika. Uyazi uze usho ukuthi bakhuluma ngami, bahleba ngami, benza yonke lento le. Kanti uthola ukuthi abantu bayekhulumela bayexoxela, uma usufika ke wena ke bafuna ukuzwa ukuthi uthini. Yabona mbo sinto efana nalokho, ngamagama bakuhlonipha ngenxa ukuthi bayathula bengasaqhubeka ukuxoxa. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ke ukuyeke izinto zakudala mlaleli, ungabambeleli kuzona. ngithi kuwe zibuke ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo uye kukuzibuka ngendlela abantu beyibuka ngayo Ungazithathi ngendlela wena oyithatha ngayo zithathe ngendlela uNkulunkulu akuthatha ngayo zibuke ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo lalela ke izwi lakhe ukuthi lithini kuverse 18 ningakhumbuli izinto zakuqala ningazindli ngezindaba zasendulo kuverse 19 besathi ke bekani ngiyakwenza okusha kuye kuqhamuka manje angithi niyakwazi na Yebo, ngiyakwenza indlela ehlani nemifula kwahlonga sibi. Mlaleli, angeke ukwazi ukubona izinto ezinsha uNkulunkulu azenzayo empilweni yakho uma usabambelele into enzakudala. Yizona izinto zakudala mlaleli ezikwenza ukuba ungaphumeleli. Yizona izinto zakudala mlaleli ezikwenza ezicindezelayo futhi. Laleka, angisho ukuthi uyikhohlwe. Kepha ke zikhumbule wazi ukuthi hayi yizona ezangenza ngaba lolu hlobo ngakho ke namhlanje ngizonyathela ngamandla uvela usho ukuthi ke mphefumulo wami nyathela ngamandla ngenxa yokuthi ke uJehova unawe mlaleli uJehova ubeloku enawe kepha ke wena ngenxa yomsindo ola kuwe endlebeni zakho ubungamuzwa nanoma ekhuluma nawe Nezigi zake awuzizwe empilweni yakho ngenxa yokuthi ke uzwa izigi zabantu uzwa izinto zasendulo uze ngakho konke lokwakudalo kepha izwi lenkosi lithi ke uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kuyandlula mlaleli bheka sekuvela okusha ngakho ke kulonyaka 2025 uyisidalo esisha mlaleli Kohlwa ngezinto zakudala ungabambeleli kuzona mlaleli ake bamangala abantu namhlanje baba bamangala bathi hey waze washintsha kwenze njani uye kuphi ukuze ashintshe kangaka mlaleli namhla benze bezama nga onke amandla abo ukuthi bakudonsele phansi kepha bakubone ismile sakho sisenjalo singakashisi singashintshi nokushintsha mlaleli ubathande nangendlela mlaleli ongazange ubathande ngayo ngonyaka 2025 Ubavakashele uma ukhona mlaleli futhi ungazigqaji ungaziqhenyi ungazami ukuba prove wrong ukuthi wena ungcono kunabo into efana naloko konke kusesandleni sika Jehova uyabona uJesu akazange azame ukuba prove wrong abantu akazange azame ukuzibona engcono kunabo bonke abantu ngakho ke akasifunde kuyena mlaleli kulonyaka 2025 wathi uNkulunkulu angasibusisa mlaleli ke sigcine izwi likaNkulunkulu sifunde kuJesu ngokuba mlaleli ngithi kuwe akazange azame ngamandla akhe onke ukuba prove wrong abantu kepha ke wenza intando kaNkulunkulu waqhubeka nokwenza intando kaNkulunkulu uyakhumbula kwesisikhathi waze wathi ke kubafunde bakhe abantu bathi ngikubani ngoba uyazi ukuthi abantu bayakhuluma kepha akabambelele inkulumeni zabantu umlaleli kepha ke thina inkinga yethu sibambelela kule inkulumo zabantu Uthola umuntu asanyukubele, uthola umuntu angasazi ukuthi uyapi, ngenkathi ubambelele enkulumeni yomuntu. Mhlawumbe umuntu akhipha igama elithize, hey, uzawubambelela kulo iminyaka neminyaka. Kepha uJesu ngenxa yokuthi azi ukuthi abantu bakhuluma. Wayesethi ke, abantu bathi ngingubani? Abafundi bakhe baphendula bathi abanye bathi wena nguJohane umbhaphathizi, abanye bathi wena ngumprofeti nje, abanye bathi usifanela noMose nje. Kepha ke yena waqhubeka wasethi ke nina nithi mina ngingubani uPetro wayeseqhaza ke wathi ke wena uyindodana kaNkulunkulu ophezu konke uyindodana kaNkulunkulu ophilayo mlaleli ngithe kuwe bambelela emazwini kaNkulunkulu ungabambeleli emazwini abantu uzohluleke nakulala mlaleli ngenxa yezwi lomuntu yena lo muntu izwi lelo alikhiphile ulala ubuthongo buyahona futhi kepha wena usabambelele kulelo zwe lelo umuntu alikhiphile awulali nokulala uze uye ka doctor baze bakunikeze namapilisi okulala ngenxa ukuthi ke ubambelela ezintweni zakudala ngakho ke izwi lenkosi lalithi ke ningakhumbuli izinto zakuqala ningazindli ngezindaba zasendulo Begani ngiyakwenza okusha kuyakuqhamuka manje angithi niyakwazi na yebo ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlonga sibi mlaleli kwangathi uNkulunkulu angasibusisa kwangathi singenza intando kaNkulunkulu kwangathi singaligcina izwi laNkulunkulu kwangathi singajulweni kwenhliziyo zethu umlaleli simkhonze uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke simthande ngenxa yesikhathi sokuzathathaleke leli thuba ngivalelise baba elapha ekhaya umlaleli uNkulunkulu ke akubusise.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life Explained.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.